Umenina choli mazani nani mpela njia Bia nizo huli bandale sondo mboni za bandu tuti Yangienu mtu uzami nina Nina misuwela ilo mfane nisha Umenina choli mazani nani mpela njia Bia nizo huli bandale sondo mboni za bandu tuti
Ukoko loko bila wako banga ina wako bisiye Ulobole ngomshube wakilile phansi kaja mahate ngitazanga mazi bathi koko umfokandwandu sibamali umfokandwandu mabuthi umfokashabalo umondi umfokahate mabethi munye uthisha othisha munye uprincipal odlala ingoma enambithekayo phansi enandizitha wesedlala ngani umsiza umfowami uma kwami kuwadlala ingoma nomfana wathi umumfowacula bathi nathi siyafakaza ngaleyonda wayesethumala umfowami lotshe siyamazi umfana wafika nengezo ye-apula ngisho isoka lakho ngisho ikhawu lakho layizingezo ye-apula tisha othisha kuningi manje kasibani nje lema sakhale samisiginde bayivuma bayazingo ifunge umadoda umfoka amaduni inkosi abalandele newcase umadinyela ubezikhona nje mnani utem umfoka dlamini 150 udreja umfoka msezane engotshe esigubuni umthenjwe umfoka amaseko umesulu umfoka amkhonza usenza umfana ozanele usandile umfoka amkhonza usuka ngephendu usalula ifebe newcase ifunge umcimbane umfoka azane ubhele nombethe eduwathoa uze wajabula ngisho utini umfoka amadide benothulana umfoka amkhonza ejimnistiki abazwana sebethi yes mina unyawo zengane ziyadela ngoba zayinyathela into kami ngilumbani odlala ingoma enomshushambanzi salithatha ipephe nomusho salibeka phansi salishisa ngoqeda sabona umshushambanzi wena nawe nalo naloya maningapho nginitshelela zindaba zenu ngithatha iinto zami nizenze zenu ngizidla ibanda sihluka ngisho kufudumezayo manje kanti madoda anjani ndihluka ngisho sangimbhalela ama-collections ngizigijima kanjalo ngibhele wothumo litshile umgunyathi nawe mgobhozo embebani ngifike nibatshela bonke ukuthi ngithe kubona inkunzi inenkunzi 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 ayifulathele ivekele bayidla khona ngomahlulwa yilokho ngoyinika naphi isigingi ngithi sishaye ngithi sishaye okay hhayi angikhulu kubekhulo lake mina ngisihlatshe somyezane simile phezu umfulo omncane umadidi ngasibona ogwadulo ngayigothi inkani ngithi ngisayihlabanabo njalo abafana bami babesinize ngisho ninedole sabazi nosebesebesike unontanda kuwo kodwa mina ngiya ngithazeke ngoba bekuwumfanele angisaganile ulindani umfowaxaba umehle sibebe umfowamnuku ugiswe egolide usidle umfana omncane edukathona umcebe umfowamtshalo umasondeza umfowamtshalo usimba umfowamkhwanazi usakhile umfowabuthelezi ujobeza umfowantombela uwakheni umfowadlali uqondanise umfana kashabalala ufulethi umfowamata ubotawuzene umfowancumane majikutshela umfowamsheni ugalazisa madonsela uthanda abantu umlindoli umfokazwane asambeni bafana basemzobanzi kwangoma kayipheli kuphela kwebakwandoa thisha othisha ngithi ngihlele mzamo kwagogo ngimemeza zonke iy'ndlelo zakwethu ngimemeza ugogo uzonyakaza intombi yakamsezayo ugogo intombi kajiyana ugogo umkhulu umama uhamba nobani ithole sikanyambo ngithi sabela gogo simba mkodi singawulala uzela ngamajalanini kwabezi ubuhlungu behla ngomkhono ngase kumemeza inkinga beyisola abakafakazi nabasendinzi ukhozi olandla amazinyo abantu abayikhalamazi ugogo lo gobile akagobanga yena kwagobisiwe ngase kumemeza imamba ngayizimuka izimuka izifile ngase kumemeza impahla ngasonyika uyobhiza uyovumsana ngithi anofika njalo noma sekungandela ngomkhonto ezinikazini nangiyaloshinda yisoka lamanyala lelo mhlowane obuningi namakhosi azaluthi angibemova kunaniyeoesozesazokuthi yela intandokazi layimithi imithi salikala ngithiizo zikabunga nomakeba nize ngalokothi ngiseke inkunzi engenabhonto ngoba sizohlala ngokuyihlaba njalo thina siyibhose maeseizokuzifakaza kaloo ndawo sengibuza abangalini kubhaskita ngixosha ngomaquta yeqana indlala bedude bayithengela amasaka yisokela intombi kadila ndle ukhiphothi ndembembe kamahlaleli ngofolo zomhlaka kuba zezisondazophuziswayo eyinginopeni ngizakubethe ngayo uthi utshala umfokandlovu indoda bahlala beyibiza ugudi nodisemba kodwa mina ngasho ukuthi inkosi yamashela daka ithi utshala umfokandlovu daka umphathi ohlala ungiphithi badaka imthandi kamasikandi ongiphinde beyimo wakho esmg ngiyaphela la sulathi
Come, let me find. Yes, you are my friend. Watch out, you are my friend. Watch out, you are my friend.